How are you, sir?
Hey, boy. Any boy at this will have a bullet all in a damn bomb clad face.
Come, come. Adi tukianza wa watu rudi gizamanyu. Nikunga na sona mrazi ya kirianyu. Cheche kot koku wa dunga di kwa mbanyu. Ron pot motu kwa rada ya mambaru duki stepping. Nikusepa ukihepa. Tuko on tumejipi ni maseska stepping. Unasepa ukihepa. Bogi walipa utasunduli wandenga tuki stepping. Nikusepa ukihepa. Tuko on tumejipi ni maseska stepping. Unasepa Pauki hepa, bogi woli pauta sunduli wazenga. Tuko on charge ndira ukusaka za mareka. Kinena mbigiga kopanda ni yandenga. Shingo nyongo lota popori kuperemba. Warosha za marampage lembe tukienda. Wadungis, tukingana soma mukia kwa bagiko kusafisha za uso. Frontline jeka ukapito waito. Kayo lendo na repo side support mo. Kwa kerathi mindo teacher na bado mindi yopiri. Stachoka kwa fundisha nda fundisha di injili. 1960 na cheza kama mimi. Nipate masimba rotejo kwa makona nditi. Ndi tukianza wa watu rudi gizamanyu. Nikunga na sona mrazi ya kirianyu. Cheche kot koku wa dunga di kwa mbanyu. Ron pot motu kwa rada ya mambaru duki stepping. Nikusepa ukihepa. Tuko on tumejipi ni maseska stepping. Unasepa ukihepa. Bogi walipa utasunduli wandenga duki stepping. Nikusepa ukihepa. Tuko on tumejipi ni maseska stepping. Unasepa ukihepa. Bogi walipa
when me pull on me gun, your joke you take far. When me cock it, I make it sound like a metaphor. Me love pretty girl, me prefer. Kim so fully bad, this me and I no go far. Design now what okay about the nigga ni horror. Kinena ki blade, ni me jipi ni kinjora. Kwa pona za kimbokta, Nokia na Motorola. Ukidigi ni me stepping, Buddha kara daya mgola. Tu mambo ya kuforce, tuli ya chiaga gravity. Silver kwa meno mademo, me penda cavity. Daily ni kungara cheki na cafeti. Sinaga mamorio juicy pendio sali.
Adi tukianza wa watu rudi gizamanyu. Nikunga na sona mrazi ya kirianyu. Cheche kot koku wa dunga di kwa mbanyu. Ron pot motu kwa rada ya mambaru duki stepping. Nikusepa ukihepa. Tuko on tumejipi ni maseska stepping. Unasepa ukihepa. Bogi walipa utasunduli wandenga duki stepping. Nikusepa ukihepa. Tuko on tumejipi ni maseska stepping. Unasepa ukihepa. Bogi walipa utasunduli wandenga.